yagala omatire kyolaba naye bundi lwosirika ennyongonyize zimbulwa notulo gyensula mutima gukubeere wamu omwagalwa yegwe ndagiriro gye neesiga obulamu butulisigenda maaso sidda mabega ndiwokuwa mirembe munange abalala kye batakola nkutijjise mubeewo wona bange uranya wanesiga neweresa basente ndayira tolikyejjusa leka nkuwe mirembe emmi kyekigenderera dembe mirembe mirembe dembe mirembe rania yogwanira dembe mirembe mirembe dembe mirembe rania yogwanira umwezi gw'omunana wampola bandya we walisikinga bitalabya yakaredi naye gwe watalafiya okumponya muli bulawo nze ndiba ntya kusaba tonsibulanga manya nti toligwa beyi qualify grade ewajeka divaiza okuwa mirembe munange abalala kye batakola nkutijjise mubeewo wona bange uranya teriba livaayo akwengange sirimenya bye nasuubiza ndiwo okuwa mirembe dembe kyekigendererwa dembe mirembe aranya mirembe dembe mirembe rania yogwanira dembe mirembe mirembe dembe mirembe rania yogwanira bingi binasalawo okwewala nga njagala omatire kyolaba sirika ennyongonyize zimbulwa notulo gyensula mutima gukubeere wamu omwagalwa yegwe ndagiriro gye neesiga obulamu butulisigenda maaso sidda mabega
Dembe mirembe.